by the music.
Hey, hey, girl, you mara nuwa hey hey. Gira pro, beka sana na hey hey.
Hey, no mana we watch you.
Ugita you hey.
Arare ganye mubyu kuru jara mhabuye. Na kubashu pizza piwe ni kirenga. Icho nifuza nukoja tomigi chenga. Chenga, 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 chenga. Aratambu keba nubo seba gashinu ka. Ndamu ute bigi chena kumanika. Turuku mivyeje vya sifte gororoka. Numba shaka kuba muri wenga shika. Namu kunda kumutima namu toneka. Na kubashu mubyu kuru ndamu shaka. Gora fasta kukona fisi chaka. Chaka, 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 chaka.
Hey, kaka toto sumu kwa mama niles. Kana penda kujilesi les. Kana penda moni, na una moni, ila najua umefolila. Umefolila, mwambie umefolila. Umefolila, my friend umefolila. Umefolila, mwambie umefolila.
Bro, bro, beka kune rukoba. Komu manya mvdukuri na chonoba. Namita my queen, na kori joro numu chaka tena junachi.
Akakana kiwachu, nukuli karalenze. Akakana kiwachu, simumesha kato kusiga habi.
Hey, beki basumba, bega vyekuda yuko womakena mbae. Uwagachiyo niwe jewe na mnyengo mbae. Ungundi yenga kutuwana kugatumba. Bisho watenga kwereke na muyoba. Kumutimura baba, witele namba, arabosi ya namba. Bega kubona yuko wosuba sumba. Bega kujindara vugyan huo ni chongomba. Kumutima numbibi nubi nyokomba. Mwamurukura jomu kaje noririmba. Ngaririmba daru sabira kuramba.
Kaka toto sumu kwa mama niles. Kana penda kujilesi les. Kana penda moni, na una moni. Ila najua umefolila. Umefolila, mwambie umefolila. Umefolila, my friend umefolila. Umefolila, mwambie umefolila.
Kaka toto sumu kwa mama niles. Kana penda kujilesi les. Kana penda moni, na una moni. Ila najua umefolila.
Umefolila,
umefolila. Mwambie umefolila.
Umefolila,
umefolila. My friend umefolila. Umefolila, mwambie umefolila.
Na G5 yumnyama. Hey yo, Mvudu, go from South Africa.